Okay, Siang Nake, Princess Faith, with the best. Pop City Records, Pop City Records, Pop City Records. Nah, baby, I'm starting over. Young Nake Turkana Street cover. Walisikia tuko pamoja ndio akabonga too much. Wambie ntawa beat kama Mr. T-Touch. Nilimwambia nishakupenda, akuniamini. Ali tip top kwa pesa, akutaka life jeep. Kama mapenzi ni pesa, mbona Diamond kamwacha wema? Kama penzi kwa minyana, basi usisikia wanavyosema. Come on baby, let me take it to my mama. Nah baby, let me drive you on my hammer. Na imani utanipenda, japo wengi walinitenda. Weni amini nitakupenda, hata sembi mengi baby still surrender.
You thought it's over when you left me lonely, like a Range Rover, team priceless baby.
Walisema sitapendwa, ona sasa wakinona wanahema. Wali nitaka livotendwa, wali furahi vile moyo livotomwa. I'm starting over.
Nah baby, I'm starting over.
I'm starting over.
Okay, I'm starting over. Umependeza sana so ni kaizi ni kufate. Yani mrembo kwako umefanya ni date. I'm falling for you so catch me before it's late. Come out baby, let me take you for a date. Nitakuonyesha true love hadi mwisho wa pumzi. Moyo wangu tabaki kwako mwili unapokufa ganzi. Ila naomba uniombe dua njema kwa mwenyezi. But true love ni kaa virus inaweza wa MC yote. So leo msishangae nimepiga kambi popote. Yangake Turukano na warul kamil chonobote. Umeniziba sikio so sisikii wa kibonga. Walio jifanya marafiki ndio chini utuchonga. Na imani utanipenda, japo wingu alinitenda. Weni amini nitakupenda, hata semi mengi baby still surrender.
Walisema sitapendwa, ona sasa wakinona wanahema. Wali nitaka livotendwa, wali furahi vile moyo livotomwa. I'm starting over.
Nah baby, I'm starting over.
I'm starting over.
Okay, I'm starting over.
I'm sorry, my baby, izo story za kale. Madharau, kona misifa, nime move on, bye bye bye. I'm sorry, my baby, izo story za kale. Madharau, kona misifa, nime move on, bye bye bye.
I'm starting over.
Nah baby, I'm starting over.
I'm starting over.
Okay, I'm starting over.
I'm starting over.
Nah baby, I'm starting over.
I'm starting over.
Okay, I'm starting over.
I'm starting over.
Nah baby, I'm starting over.
I'm starting over.
Okay, I'm starting over.